Museveni tebo havulwa azemu okulabula banna Uganda bonna abaagala okutabangula emirembe mu ggwanga lya Tulini lya Uganda nti bagenda kukwasibwa omukono ogw'ekyuma awonera bakangavvulwe. Museveni abadde anoonya akalulu mu bitundu ebya Rwenzori Subregion ak'Entebbe y'eggwanga aka 2026 n'agamba nti banna Uganda bonna balina okulabira ku muwendo ogw'abantu ababundabunda abeeyunulira eggwanga lya Tulino Uganda nga banoonya obuddamu era nga badduka entalo eziri mu mawanga gaabwe. Awo nno ekyo buli omu kimubeerera ekyokuyiga. Era yeebaziza abantu b'ekitundu kya Rwenzori Subregion okukitegeera nti emirembe gyetaagisa mu ggwanga lyattu Uganda ne basalawo okukola ebirala ebibatwala mu maaso okwekulaakulanya n'ebirala mu kifo ky'okudda mu ntalo ezitabayamba wadde n'akamu ate naddala mu bitundu bino eby'ensozi ze Rwenzori. Museveni akinoganyizza n'agamba nti yenna anaagezaako okwagala okutabangula emirembe egiri mu ggwanga erya Uganda egyaleetebwa gavumenti ye nga ali munda mu ggwanga erya Uganda essasi agenda kufuna lya ku nnyama so ng'ate abo abali emitala w'amayanja nga baagala okusinziirayo batabangule Uganda nabo agamba nti akadde konna bagenda kukwatibwa era bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. Pulezidenti Museveni agambye nti abagezaako okutabangula n'okuleeta kuno entalo ate n'okutabangula eggwanga okulaba nti ebyenfuna by'eggwanga bidobonkana ategeezezza nti bakikomye embagirawo obula ategeezezza nti ku mulundi guno essira gavumenti ye eritadde nnyo okukwongera okuleetawo ebintu ebikulaakulanya Uganda gamba nga okukola enguudo zonna zibeere kaweereete mu bitundu by'eggwanga byonna okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka ate era n'eggaali z'omukka ez'omulembe zituusibwe mu Uganda wabula ng'ate era agamba nti banadde n'amaanyi mu kuzimba ebisaawe by'ennyonyi olwo nno n'okutambuza ebyamaguzi byonna bikolebweko so ng'ate era ategeezezza nti n'amasannyalaze gagenda kubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga byonna awo nno buli omu munnayuganda abenga asinziira mu kitundu kye okwongera okwetuusaako enkulaakulana. Pulezidenti Museveni agambye nti ye asobodde okutuusa amasannyalaze mu disitulikiti zonna eza Uganda ng'oggyeko ebitundu eby'ebuvuma kale nga n'olw'ensonga eyo enkulaakulana esigadde kuteekebwawo bantu bennyini mu bitundu gye bawangaalira awo buli omu alyoka.